olo e mafuta male SBS Samoan.
Ua faalia e le toatele o tamata a alo male pulenga o le NRL i au se talia nei. Lo latou te ena maalosi o lafonga mawhainga faailonga lanu i tangata muamua olo o ta a alo i le lakapiliki i le tamilisanga o le NRL.
So Penrith the Premiers are up by 10 at halftime.
I le maalolonga o le AFA, i le taalonga i le pōle asatofina te enei a le Penrith Panthers ma South Sydney, le South Sydney Rabbitohs, na whaialea i le malai Penrith, na lipoti ai se tangata i lona whaia o ni lafonga whaailonga lanu i le fulpeki a le Rabbitohs le ali i o la Trial Mitchell o se tangata muamua. O le lafonga na whaia se tamata lavou, ma na vave ona tuli i fafo o male malae. Ai le o le teimi muamua le nei, ua whaia i se tangata ni la fonga faa i longa lanu i a la Trial Mitchell, ai na faa aria le to ata mai, o le coach of South Sydney, le le ia Jason Demetriou.
He's sick of it. Like, why wouldn't he be? He should be able to come here as a star of our game and not be racially abused. Who cares what colour he is? It's just not on.
Na whapena fo'i le manatu o le whaatonu silio le NRL, Andrew Abdo.
It is absolutely abhorrent that we have a situation where we have players subjected to any form of vilification or abuse.
O lo osu e suaina e le kalapu o le Penrith Panthers le mata upu, ai na sāu noa Jason Demetriou le whaia onga o le Rabbitohs, e te tau ona matua mamafa se whaasalanga e tuina mai le NRL, ye na faya ina ila fonga fa ailonga lanu.
Life bans. Anyone wants to make racial abuse and get them out of the game. We don't want their support. It's got to end. And if it's a young kid, rule his parents out as well. It's just not on.
Ile lima tausanga ua mawai, na tupu ai fo'i se mata upu fa penei. Na lafo ai e se tangata tāpuai, ile malae fo'i i Penrith, ni la fonga fa ailonga lanu ile kāpeteni o South Sydney Rabbitohs, le ali'i o Greg Inglis, o se tangata muamua fo'i, epei o la Trial.
I hate it. Needs to be gone. And that spectator, when happened to me, did get life banned, and I hope the same thing happens.
Na sāunua le whaatonu o le NRL, Andrew Abdo, ua tatau i le tāalonga o na sila mamao, i le tafi e se ina o manatu, ma whainga whaailonga lanu whaapenei. O le lakapiliki, o se ta alonga e te tau, o na talia ai tangata uma.
Well, that's got to be our goal. It's got to be our vision to do that. It's got to be our vision to say we don't want to be talking about this, so that when my kids or their kids are talking about sport, it's only positive.
O le reporting na whamau pōpoina e Naveen Ratsik, mō le SBS News.
Like, share, ma faali sau finangalo, muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.